waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
garab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa garab 4 bisha Febraayana ay tahay 2026 sanadka 2025, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyoganu ku leenahay magaalada Melbourne. magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: Jim Chalmers oo Mareykanka ku sugan oo isku dayaya inuu ku qanciyo Mareykanka in Australia laga daayo canshuuraha lagu soo rogayo badeecadaha Australia ay dalka Mareykanka u dhoofiso. Siriyana waxay ugu baaqday Israa'iil inay isaga baxdo dhulka militariga ka caagan ee qaramada midoobay ay ilaalinaysay ee ku yaala dhulka Suuriya gudihiisa. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garoobe. haddana waa warkii oo dhammaystiran. gabar kalkaaliso caafimaada oo ka shaqaynaysay magaalada Sydney ayaa lagu soo oogay dacwooyin federaala. tan ayaa imanaysa kadib markii gabadhaas ay ka soo muuqatay fiidiyo iyada iyo wiil la shaqeeya oo sida la sheegay u hanjabaya inay dhibaateynayaan dadka bukaanka ee Israa'iil u dhashay, sidoo kalena ay u diidi doonaan inay daaweeyaan. Sara Abu Labdib ayaa lagu soo eedeeyay ama lagu soo oogay saddex dacwo oo dowladda federaalka way soo oogtay oo ay ku jiraan inay ku hanjabtay rabsho ka dhana koox, inay sidoo kale u isticmaashay qalabka isgaarsiinta inay ku hanjabto dil, iyo sidoo kale isla qalabkaasi inay ugu hanjabto handadaad iyo dhibaateyn iyo weliba gaf dad lagu sameynayo. gabadhan oo 26 jira ayaa waxaa lagu sii daayay damaanad shuruudaheeda wadata, waxaana ka soo muuqan doontaa maxkamadda Downing Center Local Court maalinta bisha Maars ay tahay 19-ka. haddaba madaxa ama gudoomiyaha ama taliyaha ciidanka booliska gobolka New South Wales, Karen Webb, ayaa iyadu sheegtay in dacwooyinkaasi gabadhan lagu soo oogay kadib baaritaan dheer. waxaana intaas ay ku dartay in booliska hore ay ku waayeen wax cadeyna oo muujinaya in qof markaasi lagu dhibaateeyay cisbitaalka gabadhan ay ka shaqeynaysay, gaar ahaan dadkii bukaanka ahaa. iyadoo weliba intaa ku dartay in wasaaradda caafimaadka New South Wales ay iyaduna baaritaan gaaro arintan ku sameynayso. khasna jiga dowladda federaalka ee dalkan Australia, Jim Chalmers, ayaa xoghayaha maaliyadda ee Mareykanka Scott Bessent kula kulmay magaalada Washington si uu isugu dayo in Australia laga daayo ama laga dhaafo canshuuraha la saarayo badeecadaha Australia ay u dhoofiso dalka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu isagu ka fiirsanayo codsiga Australia ee ahaa in laga dhaafo 25% canshuuraha badeecada Australia oo la filayo in la saaro dhowaan macdanta aluminiumka iyo weliba biraha Australia u dhoofiso Mareykanka marka la gaaro 12-ka bisha Maars ee soo socota. canshuurahan ayaa walaac iyo hubanti la'aan ku abuuray ganacsatada dalkan Australia. Mr. Chalmers ayaa sheegay in aan go'aanka u dambeeyay weli la gaarin, wadahadalkuna u sii socon doono.
It's well understood that at the end of the day, this will be President Trump's call.
waa mid aad loo fahansan yahay, ayuu yiri, in ugu dambeynta arrintani tahay mid go'aankeeda uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. waxayna ila tahay intaasi si fiican ay ula socdaan maamulka Mareykanka iyo weliba dowladeena Australiaba. shaqada aan halkan DC u jooga ma ahan inaan isku dayo in wadahadalka uu soo dhammaado ama lasoo dhammaystiro, ee waa inaan isku dayo in sida wax u jiraan markaasi aan u sheegno, ayuu yiri. mid ka mid ah xafladaha ama bandhigyada cuntada ee ugu weyn ee lagu qabto magaalada Sydney oo la yiraahdo Lacamba Nights ayaa la sameeyaa inta markaasi lagu jiro bisha Ramadaan ee Breakerson. arrintan ayaa ama bandhigan ayaa bilaaban doona, ayaa la yiri, bisha soo socota. bandhigan ayaa waxa uu soo jiitaa dad ka badan 1 million oo qof inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanta. taasoo ama xafladan ayaa laga bedelay magacii hore loo isticmaali jiray oo ahaa Ramadan Nights Lakemba kadib markii ay isku raaceen golaha arintaasi maamula. Festivalkan ayaa aad caan u noqday sanadihii u dambeeyay, taasoo keentay in dadka deegaanka qaarkood ay ka cawdaan cariiriga gawaarida badan ee halkaasi timaada iyo dhibaatooyinka baarkinka ka haysata iyo weliba sawaxanka codka ama markaasi dhawaaqyada ka baxa suuqaasi. Madaxda muslimiinta ayaa laftigoodu ka cawday in suuqan oo markii hore loogu talagalay bulshada islaamka inta ramadaanta lagu jira hadda ganacsi loo bedelay iyo wax lacaga laga faa'iido lagana leexday ayay dhaheen nidaamkii ama dhaqankii islaamiga ahaa ee loogu talagalay. Hase yeeshee, dad badan oo degan deegaankaasi ayaa aad u taageersan festivalka. Mid ka mid ah dadkii suuqa wax ku gadan jiray ayaa S B S News u sheegeen in festivalkaasi waqti badan ay booqanayeen muddo weliba hadda ku dhow 20 sano oo uu socday, ayna aaminsan yihiin in inuu caan noqday oo dad badan isugu yimaadaan ay tahay mid u fiican dadka muslimiinta laftigooda. Lakemba Nights ayaa waxa uu bilaabanayaa 27-da bishan Febraayo, waxaana uu soconayaa ilaa 30-ka bisha Maarso ee sanadkan. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee dalkan Australia ayaa sheegay in falalka yuhuud nacaybka ay hadda qayb weyn ka yihiin baaritaanada ama kaysaska baaritaanada ay ku hayso hay-addaasi. Madaxa hay-addan oo loo soo gaabiyey ACO General Mike Burgess ayaa sheegay in markii ugu horreysay taariikhda yuhuud nacaybku ay hadda ka bateen ama howlahan yuhuud nacaybku ay hadda ka bateen howlaha laga hayo argagixisada iyo fargelinta shisheeye marka ay noqoto caqabadaha dhanka amniga ee arrimahaasi ay ku hayaan dalka Australia. Waxa uu guddi sanadka u sheegay inay aad u kordheen falalka nacaybka yuhuuda 15-kii bilooda u dambeeyey kadib weerarkii Xamaas ee bishii Oktoobar 7-deedii ay ku qaaday Israa'iil waa 2023.
The volume of incidents that we are dealing with, of course, the terrorism threat level.
Tirada dhacdooyinka haddaan faraha ku hayno dabcan heerka khatar ee argagixisadu weli waa mid ay dhici karto, ayuu yiri. Weliba waxaanu falalkaas ku samaynaynaa, ayuu yiri, ama ay ku salaysan yihiin falal aragtiyo ama fikrado ku salaysan, ama ha noqdeen kuwa diimo ka dambeeyaan ama fikrado kale, welina waa kuwa socda, ayuu yiri. Marka antisemitism ama yuhuud nacaybku waa arrin weyn, ayuu yiri. Hadda falalka waana arrimaha ugu badan ee aanu gacanta ku hayno, ayuu intaasi ku daray. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Peter Dutton ayaa isagu u dafiray inuu helay ama haystay macluumaad xasaasiya ama sira ka hor inta uusan iibsan ama saamiye ka iibsan bankiyada waaweyn ee dalkan, taasoo dhacday maalin uun ka hor markii dowladdii Labour-ku ay ku dhawaaqday $4 billion oo ay ku badbaadinayaan bankiyada waaweyn ee dalkan Australia intii lagu jiray dhibaatadii ama qulquladii dhaqaale ee adduunka soo wajahday 2008. Labour-ka ayaa iyagu su'aalo oo ka keenay waxyaalaha baarlamaanka lagu diiwaangeliyey ee markaasi Peter Dutton uu diiwaangeliyey 2009 markaas oo Mr. Dutton uu ahaa afhayeenka arrimaha caafimaadka u qaabilsan mucaaradka. Waxyaalahaas la diiwaan geliyay ayaa muujinaya inuu qirtay oo uu qoray inuu saamiye ka iibsaday bangiyada NAB, Commonwealth iyo weliba Westpac maalin uun ka hor markii dowladdii Kevin Rudd ay ku dhawaaqday inay balaayiin dollar siinayso bangiyada oo ay ku badbaadinayso. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha federaalka ee dalkan Australia oo Labour-ka ka tirsan Mary Watts ayaa shalay oo bisha ay 25 ahayd waxa uu ka dalbaday ama ka codsaday Mr. Dutton inuu ka jawaabo su'aalaha ku aadan maalgashigaasi uu sameeyey, taasoo sababtay in hogaamiyaha ama ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Susan Lee ay ku eedeysay Labour-ka inay sumcadil ku sameynayaan hogaamiyahan oo ay wasaq uun ku tuurayaan.
What shares did he buy? Exactly when did he buy them? How much profit did he make? What access did he have to
sell? Saamiga ayuu iibsaday, imisa ayuu leekaa saamigaas uu iibsaday, ayuu yiri. Imisu ka faa'iiday saamiyadaas uu iibsaday? Macluumaad noocee ayuu sar helay oo macluumaad markaasi sir ahaa oo dadka kale aysan ogeyn? Miyuu helay? Sidaas ayuuna u iibsaday saamigan. Lee ayaa iyadu sheegtay waa hogaamiye ku-xigeenka xisbiga Liberaalka in iyadoo hadda 5 maalmood ay ka u badan tahay inay ka harsan tahay marka lagu dhawaaqayo doorashada federaalka. Labour Party-ga cutubka u qaabilsan wasakhtuuriddu hadda ay awoodaysanayaan oo shaqadoodii ay bilaabeen oo ay ula jeedo in aysan wax kale ahayn marka laga reebo sumcad dilid. Qoraal ka soo baxay hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa isagu sheegay inuusan wax macluumaad oo gaara oo ku saabsan tallaabadii dowladdu ay ka qaadaysay dhaqaale xumadii GFC-ga loo bixiyey uusan isagu helin. Sida caadigaana, hadba wixii dhaqaale uu markaasi sameeyo ama saamiye uu gato ama guryo sida loogu talagalay uu markaasi diiwaanka baarlamaanka ugu qoro. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaanu ku guda jirnaa wararkeenii maanta. Ukraine ayaa iyadu sheegaysa inay ogolaatay heshiis macdaneed oo ay la gashay Mareykanka, iyadoo go-aanka rasmiga la filayo in looga dhawaaqo aqalka cad maalinta Jimcada, halkaas oo ay ku kulmi doonaan madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky, taasoo ay dhici karto heshiiskaasi halkaas in lagu saxiixo. Ila wareedyo kasoo baxay saraakiil sarsare oo Ukraine oo warbaahinta A F B-da la hadlay iyagoo magacooda qariyay ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid si wadajira looga faa'iidaysanayo hantida macdanta Ukraine, iyadoo dakhliguna geli doona ayaa la yiri sanduuq cusub oo la sameynayo. Ila wareedyada ayaa sheegay in hordhaca heshiiskan ay sidoo kale ku jiraan ama ay tilmaamayaan arrimo la xiriira ammaanka, laakiin si cad looguma qeexin in Mareykanku uu ballan qaadayo amniga Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu xaqiijiyey in heshiiskan lagu saxiixi doono Washington Jimcada, isaga iyo madaxweyne Zelenskyna ay markaasi wada saxiixi doonaan.
I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to.
Waa maqlay, ayuu yiri, waa maqlay inuu Jimcada imanayo oo uu la jeedo madaxweynaha Ukraine. Runtii waxba kama qaba, ayuu yiri, inuu halkan yimaado wuxuu jeclaan lahaa in aniga iyo isagu aanu wada saxiixino heshiiskaas. Waana fahmayaa, ayuu yiri, inay arrintani tahay wax weyn. Waxaa dhici karta in heshiiskan uu qiimihiisu gaaraya, ayuu yiri, trillions oo ah kumanaan ama kun bilyan oo dollar. Waa macdan aan meel walba laga helin, ayuu yiri, oo aad qaali ah ama dhif iyo naadir ah. Siriya ayaa ugu baaqday Israa'iil inay isaga baxdo dhulka militariga ka caaganay qaramada midoobay ee ay ilaaliso ee Suuriya gudaheeda ku yaala. Israa'iil ayaa ciidankeeda markaasi waxa ay geysay aagaasi markii jabhada Hayaa Tahriir al-Sham oo hore xiriirka ula lahayd Al-Qaeda xukunka ka tuurtay Bashar al-Assad bishii December. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil aysan aqbalin in kooxda HTS loo soo gaabiyo ay ku sugnaato koonfurta Suuriya, sidoo kalena aysan koox kale u ogolaan doonin oo xiriir la leh maamulka cusub ee markaasi Dimashq ka taliya. Waxayna Israa'iil dalbatay in dhulkaas oo dhan laga dhigo dhul militariga ka caagan. Shir qaran oo hal maalin ka socday Dimashq oo Suuriyiinka u socday, kaasoo looga hadlayay mustaqbalka dalka kadib rididdii Bashar al-Assad, Huda Atasi oo ka mid ahay dadkii qabanqaabiyey shirkaasi ayaa sheegtay inay tahay in falka Israa'iil la cambaareeyo.
We condemn the Israeli incursion into Syrian territories.
Waanu cambaareynaynaa, ayay tiri, soo gelida Israa'iil ay ku soo gashay dhulka Suuriya. Waana xadgudub weyn oo lagu sameeyey madax bannaanida Suuriya, ayay tiri. Waxaana ugu baaqaynaa inay si degdega oo shuruud la'aana uga baxaan dhulkaas Suuriyiinta. Beesha caalamkana waxaan ugu baaqaynaa, ayay tiri, inay cadaadis ku saaraan Israa'iil inay isaga baxdo dhulkaasi Suuriya, ayay tiri. Cagafcagafta Israa'iilna waxa ay burburiyeen dhul ballaaran oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Jenin refugee camp oo ku taala daanta galbeed ee markaas Israa'iiliintu haystaan waa West Bank. Kadib markii weerar ay Israa'iil ku qaaday West Bank ay keentay in kumanaan Falastiiniyiina ay ku barakacaan ama ka barakacaan guryahoodii, ciidanka Israa'iil ayaa bilaabay howlgal ay ka wadaan halkaasi maalin un kadib markii heshiis xabad joojin ay ka gaareen Gaza. Kadib 15 bilood oo halkaasi dagaal uu ka socday, ugu yaraan 40,000 oo degan dadka xeryahaasi Jenin ayaa ka qaxay iyo weliba xeryo kale oo ku dhowdhow. Afhayeen u hadlay golaha deegaanka Jenin ayaa sheegay in ugu yaraan 12 cagafcagaf oo Israa'iil ay leedahay ay burburiyeen guryihii iyo dhismayaashii kale ee xeradaasi ku yaalay, iyadoo injineerada ciidanka Israa'iil ay u muuqato inay u diyaarinayaan halkaasi inay waqti dheer yar deganaadaan waa ciidanka Israa'iil ee Nasmi Turkman oo kamid ah dadka guryahoodii looga barakiciyay xerada si Janin ayaa sidan yiri
wallahi ana hasa yaani qaad hana
Right now I'm living here waiting to return to the Jenin camp.
Wallahi halkan ayaan hadda ku noolahay ayuu yiri anigu sugaya inaan dib ugu noqdo xerada si Jenin ku taala waxaanu halkan joognaa ayuu yiri ilaa aanu awoodeyno inaan dib ugu noqono xerada si Jenin maalin walba waxaan isku daynaa inaan dib ugu noqono anagu rajaynaynaa in la ogolaado inaan galno laakiin way naga hor istaagan ayuu yiri isagoo la jeeda ciidanka Israa'iil waxa ay halkaas ka samaysteen ayuu yiri meelo dadka ay ku baaraan taangiya ayay dhigeen ayuu yiri iyo waliba askar xataa diyaaradaha aan cidna wadin ee drone-iska la yiraahdo ayaa dulna dul heehaabaya qofna looma ogol ayuu yiri inaannu xeradaasi galno ilaahay haduu idmase waanu ku noqon doonaa ayuu yiri sida ugu dhaqsaha badan maxkamadda caalamiga ama aan dhahay dacwad oogaha maxkamadda dambiyada ee caalamiga Kariim Khan ayaa ka codsaday kooxaha hubaysan ee ku dagaalamaya bariga wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inay raacaan oo u hoggaansamaan shuruucda caalamiga iyadoo dagaalka halkaasi uu ku fidayo gobolka macdanta qaniga ku ah ee markaasii dalkaasi tan ayaa imaneysa kadib markii ra'iisul wasaaraha Congo Judith Sumina uu sheegay golaha xuquuqul binaadanka in dad ku dhow 7,000 qof ay ku dhinteen wixii ka dambeeyay bishii Janaayo markaas oo ciidamada iyo kooxaha la socda ee Rwanda ay ku dagaalamayeen kooxaha markaasi M23 oo Rwanda ay taageertay ay ku dagaalameen ICC dacwadoogaha ama xafiiska dacwadoogaha ICC ayaa baaraya eedo ah dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana binaadnimada oo la galay intii u dhaxaysay July 2022 iyo oo laga galay gobolka Congo ee Ituri la yiraahdo iyo waliba gobolka Kivu ilaa iyo hadda ICC-da ayaa waxay xukumo ku riday 3 hoggaamiye oo maleeshiyaad markaas xukumeeyay iyagoo lagu helay dambiyadii ama ay dambiyadii ay ka galeen bariga Congo sadasha hawada barito magaalada Melbourne waa roobab iyo filayaal 26 bi gaaraysa magaalada Sydney waa cadeed iyo 29 halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Ameerikanka ah
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.